Yeah. Okay. Blah-foo. Yeah. Tafungua champagne. Kwa bebe sante, bebe sante, tafungua champagne. Wanita mkorofi wa mapens. Kisa umezo weza toka ends. Kula kunywa mama gonga chains. Na pull up kwenye Audi kwenye Benz. Usiku wankubusha nile fast asubuhi. Breakfast, lunch, dinner. Na kula bus picha, dinner. Kula tena picha. Yuma appetite. Kila mara mina kula. Penzi lako liko tight. Limebana kwenye chuma, yuma appetite. Kila mara mina kula, yako ipo tight. Imebana kwenye chuma, yeah, yeah. Kila napokula wani food, wapenda niki na wantio safi umenifunza. Maswala ya vijiko wala utaki upenda suna. Kila napoka wala utaki kunituma. Wapenda le matunda kila saa, boga za majani zinaleta afya. Napenda sana hanu na nipaga ladha. Apetati haishuke kila time ya panda. Pende kuniona matuna. Junk food wavina hafya pura. Wow, nanipaga energy. Wow, nanifanya silly of you. Wow, nanifanya sendi chill. Wow, panishaga zangu steam. Wow, nanifanya sendi chill. Wow, panishaga zangu steam. Tuma appetite. Kila mara mina kula, penzi lako liko tight. Limebana kwenye chuma, yuma appetite. Kila mara mina kula, yako ipo tight. Imebana kwenye chuma, yeah, yeah. Appetite. Kila mara mina kula, penzi lako liko tight. Limebana kwenye chuma, yuma appetite. Kila mara mina kula, yako ipo tight.